era natema mukazi w'ebiso ebimuse n'omusajja gwabadde naye gwamukwate naye embwensi namutemako engalo bisi sungu badde bungi kakati bino bibadde ku kyalo Lusengejo mu kibuga kye Butemba mu district ye Kyankwanzi. Omuvubuka Festo Nkurunziza w'emyaka 25 agambye nti bamugambye nti alaika mukyala we ali mbwenzi n'omusajja omulala era ng'omukyala ono ye
Anonia
Nyirihimana nga wabadde wa myaka 4
mvubuka wadde wa myaka 25 alwanira ekintu kye kya myaka 4
alwanira ekijujulu kye kya myaka 4 temye ebiso ku mutwe n'afiirawo ate oli ye gwatemyeko engalo n'addusibwa mu ddwaliro kategeezeddwa nti bano bombi badde nzaalwa za Rwanda nga Banyarwanda naye nga babadde bajja wano mu Uganda okubaako emirimu egyalejyalejya gye bakola. Era omwogezi wa poliisi mu Wamala Rame Kachigozi agambye nti ono akwatiddwa ali ku poliisi ng'okunoonyereza bwe kugenda maaso.
Bombi nzaalwa ye Rwanda era omukyala yajja n'abaana basatu. Omulenzi abadde tamuzaaliranga mwana, mukyala wa myaka 4, omulenzi wa myaka 25. Babadde bonna ababamanyi bagamba babalabidde emyaka egisukka mu 2 nga bateetera bombi. Banne tusaba abasajja abalenzi tufuge obusungu. Ono omukyala bamulesezza abaana basatu, ekyo kikulaga nti omulenzi si abadde yamusukkako. Omukyala yaliko mu bufumbo bwe alwanaganye n'ensi bamaze bakwataganye babenga batambulira wamu naye olw'obutamanya kufuga busungu kyaviiriddeko omulenzi ono kubanga ajja omukyalo ono. Ono n'essaawa yonna agenda kubasimbibwa mu mbuga z'amateeka abenga awera ennemba n'omusango ogw'okutemula omuntu.
Okay, kakati tugendereza na mukanyumero kaffe aka poliisi.